lifestyle.
She bounds the wagamba. Nelia Shiria stick to one partner, Muntu and Dukuchin Jabanakashi Kut. Akazinism.
Sangawanga Kazin.
Exclusive from Sabin Chims of
Sexinism. Sangawanga Sexinism. Even a flavor. To get a banana vanilla. Take on your child. Sangawanga Musafa Boshabe. Wadadi bafuki ni same same. Oi na oyo na ni same same. O sweater o fipa ni same same. Fikopo wanzeru ni same same. Kumayati kuketo ni same same. Kari wonse ni wakazi ni same same.
Wakazi ni same. Sanga wanga kazi ni same. Sexy ni same. Sanga wanga sexy ni same. Ilipe na flavor. Chokireti banana vanilla. Tekanyo chabe. Sanga wanga musafapo chabe.
Stick to one partner, Muntu one. Jabana kashi boze ni same same, Muntu one. Sex in the same, Muntu one. Dago da flavor, the strawberry, banana, vanilla, shanshan, uko da guava. Ni same same, Muntu one. Ni juwana chini jabana kashi, you know, you know. Ni same same, Muntu one. Diba show wana chinja, Muntu one. Lesa tate mwa. Generation today akuisa
akazi ni same sanga wanga akazi ni same sexy ni same sanga wanga sexy ni same ilipe na flavor chokireti banana vanilla tekanyo chabe sanga wanga musafapo chabe akazi ni same sanga wanga akazi ni same sexy ni same sanga wanga sexy ni same. Ben a flavor, to get it banana vanilla. Take on your chabe, Sangawanga Musafapo chabe.
Stephanie's a production.
Yeah. J Pounds, stick to one partner to reduce the high risk of HIV and AIDS in Zambia and the whole world. I'm out.
Hey, Chishinka Wagamba. Abana kashite ice cream wakamba tirero narali ya vanilla Milo strawberry ya de chocolate yawe ni semu
bakamba
Jesse convict namu
mawazo ni semu Zangawanga sexy ni semu
akazi ni semu Zangawanga akazi ni semu sexy ni semu Zangawanga sexy ni semu. Ilipena flavor, chokireti banana vanilla. Tekanyo chabe, Sangawanga Musafapo chabe. Akazi ni semu, Sangawanga akazi ni semu. Sexy ni semu, Sangawanga sexy ni semu. Ilipena flavor, chokireti banana vanilla. Tekanyo chabe,
Sangawanga Musafapo chabe. Exclusive from ZambiaTunes.com.